Beyonce si kujaribu. Post zangu za social zilificha sana aibu. And this is my fifth letter this year. Wengi mtasema re unaleta sana isia. Kwani, a man is not supposed to cry. Ama, a man is not supposed to try. Anyways, juni address C letter to nani. Forest slippery leo na address to nyani. My dad was not present, ocha ni address to mommy. Dear mom, by the time when I saw my letter, guess I'm gone. God knows I tried, uli teach I'm strong. Tried ni kutambue wa kimbisha songs. I don't want to share with the world the context. Relationship yangu na yako bado ni complex. Kabla ufli page, iyote ndio mimi. It's your son Ray and I pray that you forgive me. Nikafunga kamba virago and I'm headed to the bridge. Nikakuwa na kawoga lakini lazima ni reach. I know, utalia ukipata mwili metan. I know, wataongea ukipata mwili mehang. I know, the ropes nikona kamba by my side. And I know, hopes hazipunguzi na macries. I'm here, it's quiet, kuna kagari mbili zinapita. Kuna mse moja pia lakini wacha kamba na ficha. Wacha waipate kesho, leo kabla na mapicha. Nasikia hiyo feeling, I guess time imefika. I was a scout, so kufunga na ifunga vipropa. Ile design kijirusha iwezi kutoka. Wah, lakini bado unasikia kawoga. Kamba kwa shingo na tokwa na kijasho. Veins kwa uso nisha tokwa na mamaso. Wacha ni count from 5, 4, 3, 2, nika scare the voice, hey. Nika fatwa na some light, na pia some noise.
Ray.
Hello,
hello, who is it?
Ray.
Hello, hello, ni nani?
Ray.
Niwacha tafadhali, niende na amani.
Ray.
Hello, hello, ni nani?
Ray.
Hey, na mpango yako ni gani?
Hello, Ray, it's God your father, the son, and the Holy Spirit.
Kwanza wewe, how dare you show up? Thought of you pekake nasikia kutrow up.
Hi Ray, naitwa the devil, I'm a shaito. Ukinita niko present, tafadhali just let go. Ray, don't listen to the guy. I'm the voice inside you, you listen to the guide.
Nah, ile sauti nasikia saisi ni ya uyu. Siri iko out, siashaka takibuyu.
Yes Ray, and I'm ready for you. Your so-called God is not ready for truth. Hey Satan, stay away from him. He's mine. Akona potential ya kuwa clean.
What do you mean clean? Nimekuwa clean all my life. True. My tongue I could hold back the truth to puna line.
True.
Sunday school gani? Si mini lienda. Recall club ya see you. Si mini lienda. Just to see you. Si mini ngependa. Na my friends wakisanya. Si mi si kutenda.
My mom suffered and my dad was absent. I mean just like you.
And this guy yako kwa thoughts zangu daily.
Just like glue.
Ati napitia shida, yo ni surface ya gold. Please explain to me God like a 2-year-old. Ruka already, it's perfect. It's the best day. Ray, you know me and him tulikuwa sana my best day.
Ask him why I kicked him out of my kingdom. I gave him power and ability to sing songs.
If he loves you, how comes he watches you suffer? Your story see by at is making you tougher.
Hata hiyo mimi nataka kujua why God. Imefika place nataka kujiua. Why God? My peers unawainua. Why God? Na mimi niko hapa nateseka. Why God? The creator who share glory na anyone. Check if vile nimeinua the likes of kina Femi one. All this sababu I am working on you. Check story ya Job kwa Bible naweza recall. Check Joseph akiwa bazenga Egypt recall. My own son ali suffer and died for you recall. Don't you suffer ni biblical na spiritual. God ana come at the right time na jua ni ngumu kulay low. And this is the right time Ray. Let's go. Let's go.
Ray, let's go. Let's go.